Capanɗe jeeɗiɗi e jeetati. Gurtugol e nguurndam.
Assalamu alaikum bandiraaɓe heeɗiɓe. Amin calminoone innde Allah joom jaamo, jiɗɗo yimɓe fof nana, kadi jaɓa laawol peewal ngol o lelni ngol, mbele ina mbaawa dañjude e makko jam celluɗo haa abada. Amin mbelti no feewi e ko min mbaawi artude hannde jokkande on yeewtere mon laawol peewal. Ɗo ɗo njaareten e jannde men e linjiile ceniiɗo o, en njiino no Yeesu Almasiihu o heewirno innde mbele eɗen ngannda holi kanko. En nanino no inniraano konngol gondunongol e Allah gila e fuɗɗoode, ɓii Allah toowɗo o, ɓii neɗɗo o, jawgel Allah, danndoowo o, nguura nguurndam ka, annoore aduna, jom darjo o, damal geddungal, wondude gaynaako moƴƴo o. Hannde noon ma en njii innde Yeesu ɗiɗi goɗɗe, gurtugol e nguurndam. Ɗo njaaratneɗen ɗo, en njiino no Yeesu yiilortono e nder leydi Yahudi en ndii, ina janngina, ina waɗa geɗe moƴƴe, ina safra nyawɓe e woofduɓe e wumɓe e wondunooɓe e seyɗaneeji. Ko ɗum waɗi yimɓe heewɓe rewde e makko. Kono diiniyankooɓe wiiteeɓe farisiyen ɓe ngannyoo tan ko Yeesu, sabu ɓe kattanaano hakkilantaagal ngal o haaldannoongal, te ɓe mbaawaano salaare geɗe ɗe o waɗannoo ɗee. Hannde noon en nganniyiimo jokkude linjiila haa njiyen no Yeesu waɗirnoo gollal mawngal gonngal, kolliroowal kadi darje Allah gonɗo e makko o, mbela yimɓe ina ngonɗinamo. Eɗeni jannge linjiila Yuhanna e siimoore sappo e gooɓiire nde. Binndi ɗi mbi: gorko gooto biyeteeɗo Lasar fiyanooma rafi cellal. O jeyaa ko Betani, wuro banndiraaɓe makko rewɓe Mariyam e Marta. Mariyam ko momnooɗo nebam uurɗam e joomiraaɗo o, momtiri koyɗe mum sukundu mum o. Ko oon minum gorko hono Lasar fiyanoo rafi cellal. Banndiraaɓe rewɓe ɓe neli ɗum ɗo e Yeesu. Joomiraaɗo, mo korsinɗaa o sellaani? Ndeen Yeesu nani oon kabaaru wi'i, nguu nyaw wonaa saati makko. Woni faandaare maggu ko hollirde darje Allah, mbela ɓii Allah o ina mawninee sabaabunde maggu. Kanko Yeesu omo horsinnoo Marta kañum e minum debbo o wondude Lasar. Hono noon nde o nani Lasar sellaani, o joottiima kadi balɗe ɗiɗi e nokkuɗoo wonnoo ɗo. Caggal ɗum o wi'i almuɓe makko ɓe, duttuɗen yude. Almuɓe ɓe mbiimo, ceerno, ɓooyaani tan ko yimɓe toon ɓe njiɗnoo wardudema kaaƴe, mbiya aɗa rutto toon. O jaabi o wi'i, wonaa nyalawma waɗi ko waktuuji sappo e ɗiɗi? Sehil men Lasar ko ɗaaniiɗo, kono mi yahat mi findinoyamo. Almuɓe ɓe mbiimo, joomiraaɗo, so tawi ko o ɗaaniiɗo ma o daɗ. Kono o yinnoo wiide ɓe ko Lasar maayi. Ndeke almuɓe ɓe cikkannoo o haalatnoo ko haala ɗoyngol tan. Ndeen o haalani ɓe haa laaɓti o wi'i, Lasar koko maayi, kono sabaabunde mon mbeɗo welti e ko mi tawaako ko, mbele oɗon ngonɗina, njehen to makko. Nde o ari kanko Yeesu, o tawi Lasar waɗii e yanaande he balɗe nayi. Betani woɗɗaani Yerusalem ko hedde kilometruuji tati tan. Yudenaaɓe heewɓe ngariino to Marta e Mariyam ngam waajaade ɗumen e sankaare banumen gorko. Nde Marta nani on won ara, jaɓɓuyiimo. Mariyam heddii galle. Marta wi'imo, joomiraaɗo, sinno tawiino ko ɗo ngonnoɗaa, miñam maayataano. Kono haa joonina kay, mboɗo anndi ma Allah rokke kala ko ñaagiɗaa ɗum. O wi'imo, maa miñi wuurtu. Marta jaabiimo wi'i, mboɗo anndi ma o wuurtu ñande ummital ñalngu mbattiniingu. O wi'imo, ko miin woni gurtugol woni nguurndam. Kala gonɗinɗomi wuurat hayso maayi, kadi kala guurɗo gonɗinɗomi maayataa haa abada. Mbela aɗa gonɗin ɗum? Marta jaabi wi, eey joomiraaɗo, mboɗo gonɗinde ka Almasiihu, ɗi Allah potnooɗo arde aduna o. Caggal nde Marta haali ɗum, yehi noddoyde miñum o hono Mariyama, deyi ɗum wi, ceerno ari te wi ya artoon. Nde Mariyam nan ɗiin konnguli, ummiɗoone ɗoon fayto makko. Ndeen Mariyam yettiima e nokkuɗo wonnoo ɗo haa yiimo, diccaniimo, wi'imo, joomiraaɗo, sinno tawiino ko ɗo ngonnoɗaa, minyam mayatano. Yesu yi o wonno ko e wayde kanko e yude naabe wundunobe makko be suni hen no feewi kadi jibi wonnamni bo wi holi to ngubudon mo be njaabimu be mbi ko to jomirado ari Yesu sammini gondi nden yude naabe mbi on jino horsinirimo kono woni e mabbe mbi kanko gumtindu gumdo mbelo waawana wadde ha lasar wasa mayde o beydi kadi sunade o yehi to yanande to ko luuro haayre uddirango haayre o wi ngitte haayre nde marte bandum debbo cankiɗo o wiimo joomiraɗo o foti luubde ngati o dañi balɗe nayi o jaabiimo o wi mate mi wiyanima sa gonɗini a yiyat mangu Allah nden ɓe ngitti haayre nde o hoyni asaman o wi baaba mbeɗa yettuma e ko keɗiɗami ko min e hooram mboɗo andi aɗa heɗomi e kala saha mbirumi noon ko sababude ɓe yimɓe dariɓe mbele aɓe gonɗina ko an nelimi caggal nde o haali ɗin ko nguli o wulli dande dow o wi lasar yaltu gayi mayɗo o yalti koyɗe mum e juuɗe mum ina piila leppi yeeso ngo ina buuma fallare kanko yeesu o wiɓe kaɓɓitemo goppotmo o yaha wona ɗo kaɗaten kono ko adi eɗen jofno ngol darol kawnigol alay saago miccuɗen e kawisa yeesu waɗno o gila aduna diida ha joni hay goto meeɗani nande neɗɗo bawɗo wurtinde mayɗo baɗɗo e yanande balɗe nayi mayɗo mo ganduɗa fuɗɗinoma hay lubde kono ko ɗum tigi yeesu waɗno nde wurtini lazar e hakkunde mayɓe doole mayde ngala damal e jomiraɗo yeesu sabu ko kanko woni almasihu o no Allah e hoore mum jogiri gurdam ni ko noon kadi almasihu o jogiri ɗam te no Allah wurtinirta mayɓe rokku ɗumen gurdam ni ko noon kadi almasihu o rokkirta gurdam mo wela sabu ko kanko e hoore makko woni jom gurdam o ko ɗum waɗi nde yeesu wi yo lasar ummo ɗon e ɗon mayɗo o ummi yalti yanande nde ko ɗum kadi waɗno yeesu wawde wiide banum debbo lasar o ko min woni gurtugol woni gurdam kala gonɗinɗomi wurat hayso mayi joni noon jofnen darol ngol ha jiyen no yahuda en ɓe mbaɗi caggal nde ɓe jii yeesu wurtini lasar bindi ɗi mbi hewɓe yude naɓe arnoɓe galle mariyam en ɓe ji ko yeesu waɗi ko gonɗin ɗum kono hunde maɓɓe yehi to farisiyen en ɓe habiri ɗumen ko waɗno ko nden ardiɓe yettinoɓe sadaka ɓe e farisiyen en ɓe noddi ñawirde towde nde foof yo rentu mbi ɗum holi ko poɗɗen waɗde ngati o gorko nana waɗa kawisaji kewɗi so en goppurimo ni yimɓe foof gonɗinatmbo kadi laamu roma en arat firta nokku men ceniɗo o e dowle men o goote maɓɓe biyiteɗo kayif gonnoɗo hooreji yettinoɓe sadak e nden hitande wiɓe on pamani hen hay batte mate on ganda neɗɗo goto mayana leñol ngol ɓuri e mon hono noon dowle o wasa firtede o haaldano konngol ngol sago makko kono nde tawno ko kanko woni hooreji yettinoɓe sadak nden hitande o longini yeesu ina foti mayande leñol ngol wona leñol ngol tan kono kadi ko ngam rendinde ɓiɓɓe Allah sariɓe ɓe foof e ɓandu woturu gila ñande hen ɓe pelliti warde yeesu ko ɗum waɗi o natti wadde yaa garta e hakkunde yude naɓe ɓe o fayi diwan takkiɗo e jeerende o e nder saare wiyetende Ephraim o wondi toon e almuɓe makko kew yahude en dandore ngu fandinoma hade ngun kew hewɓe gummi baŋ yo baŋ e leydi he ŋabboy Yerusalem ngam laɓɓinede aɓe jilotono yeesu te ɗoɓe gonno e nder galle Allah heeɗo ɓe goni e namnodirde e koye maɓɓe aɓe mbiya ko ganduɗon hen mate o jogorani arde kewhe ardiɓe yettinoɓe sadaka ɓe e farisiyen ɓe jamirino so tawi won ganduɗo ɗo woni yo haalan ɗumen mela omo wawa jaggede balɗe jeegom hade kew dandore ngu o yehi betani wuro lasar en ko on lasar o wurtinno e hakkunde mayɓe o waɗana ɗon koɗungu marta woni e sarwudemo te lasar ina jeyano e ñamdannoɓe makko ɓe Mariam ƴetti feccere litere nebam urdam tiddam cioggu pewniraadam narda dimu momi dum e koyde Yesu momtirdum en sukundum galle o fof heewi ureeki nebam dam gote almu makko biiteere Judas Iscariot jogordo jamfaade mo wi ko wadi dam nebam urdam yeyaako ko fudino denare yongaaji temedde tati to tewasbe o wiirani non sabu o mo yurmi wasbe be kono ko sabu ko gujju kadi nde wonno ko kanko resndano bataka o mo wujjanno hen kono Yesu wi woppu mo deejo o moftani dum ko nyande ubugulam o don gondi e wasbe nyande fuf kono min on gondata e am nyande fuf diddal yudenaabe mawgal nani bo don be jaarani ton sababunde Yesu tan kono kadi ko sababunde yidi Lazar mbo wurtinno e hakkunde maybe o nden ardibe yettinobe sadaka be pelliti warde Lazar ne ngati ko sababunde makko yudenaabe hewbe goppiribe gongdini Yesu hadmen waynondirde eden poti miccade e gidel gotel mbele on ji ko ardibe yahudu en badi cagal nde be ji kawis mo Yesu wadno hay gote mabbe susa yeddude kawis o sabu kambe fof be jiri gite mabbe no Yesu wurtinir Lazar ni kono holi ko horeji yettinobe sadaka o e ardibe yahudien be badno mbele be tuubi bakatuuji mabbe be gongdin ko Yesu woni almasihu bi Allah tawdo gummido do asmano ala be tuban kawisaji di Yesu wadi di fof mbadani yettinobe sadaka be e almumen tuubde gongdin ko Yesu woni joomi mumen e dandoo mumen holi ko ardibe yettinobe sadaka be badno be beydini ko anji Yesu te be pewji warde dum be pelliti kadi warde Lazar sabu ko sababunde mum yahudi en hewbe goppiribe gongdini Yesu ben jom dini en dey ko tidbe koye berde mabbe ko goddude Allah be jidano wona Allah wona gongo be belsindima pindi mawde de Yesu wadi e jes mabbe de wonno miji mabbe tan ko belamme koye mabbe nafore mabbe e kalis ko dum wadi be disondirde ngam warde Yesu sabu be kuli ko so be goppirimo non ma yimbe be fof dungtobe ndewa Yesu holi miji mon e ben jom dine en holi badnode berde mabbe miji warde Yesu ko seitane ardinobe sabu kanko seitane ko chalido Allah e almasihu mum fof seitane sikkanno ko so ardibe yahudi en be mari Yesu ma dum falo ferende Allah wadi ngam dandude bani Adam en e dole makko kono seitane andano no Allah annirino hutrade e maide almasihu o ngam falade golle iblis te danda bani Adam en waynobe no maccubini e dole maide ina wadi kar gedel gongel ngel seitane wondunobe mumbe gandano ngel gedel nani dole maide mbawata jaggude jomiraade Yesu te moju wawata nyamde bandu makko sabu ko Yesu woni gurtugol woni ngurdam ko dum wadi Yesu waawdu wiide bandum debbo Lazaro ko min woni gurtugol woni ngurdam kala gongdin dumi wurat hayso mayi mbela ada gongdin dum bandiraabe ko do mbaynonirten hande e jangde men arore so Allah jabi ma en jokki linjil njiyenno Yesu waduri mbab naati Yerusalem ngam timminde ko annabaabe be mbinduno ko fayti e mum gila ko boy ko yo mojjere Allah won e mon te micto don no mojji e ko joomiraade Yesu halno ndi wi ko min woni gurtugol woni ngurdam kala gongdin dumi wurat hayso mayi mbele ada gongdin dum